dëkk soogu pare nga mën ma jaam. Fa ma ko déggee dafa sore ci laa aalu, ci laa dawee fas ko yéene daa di soobu. Seeti Karim mu teg ma ci yoonu tarbiir. Maa ngi dox nga sama kurus, maa ngi dem ànd ak sharia. Maa ngi ci xaal di uti fannaaw, amatuma soxla ci àdduna. Mar naan yenu ndox, war a wuti ndox cay ji la wax. Naaj bi di bax talatuma wax, ana mu sax mi ngi ci ban gox. Futur newul sant newul yàlla neefa, lu bët gisul lu xel dajul xol ba yëg ko. Ne moo njëkk ne moo mujj ne moo feeñ ne moo nëbbu, rangoon turu jëm ji sëy maa ngi feeñ. Allah 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 Allah, dara amul lu dul yàlla.
Di bay ñas borom khutbani digënte arasa kursi hu mbolé mbot mi ngi kasté u ci faydu tijani likoy teji di salatul fatiha dori kurus kurus ba ci fatihu neké ñëpp ñëpp fep fep lepp ñas mo di ndayum bi legi jogé khutsi wacce tayba jare la wana ila kosi barha moy ki ñu jess bu bañu mandi ci kasi kasi xam yalla ci bu muy tel mo di waré fu bepp jam ci bay ci bay alhamdulillah ci lañu xam ndekete tour de plus sama jëm ci nana mas la ma doon set par na ko doon di fly ci hali
ya ya sidat Allah baye habu dusa sidat ya sidat Allah baye munduza sidat ya sidat Allah baye habu dusa sidat ya sidat Allah baye siruza Allah baye Allah baye Allah baye Allah Allah baye
feñ li na bu woni moy las
moy las
moy ndox mo ti ci lu tuddu woni moy sos
moy sos
borom fas bo ci amé deg deg nel yes
nel yes
iblis mun won téré ba kenn du ñu ñass
kenn du ñu ñass
moy fess mo feñ li na bu woni moy las
moy las
moy ndox mo ti ci lu tuddu woni moy sos
moy sos
borom fas bo ci amé deg deg nel yes
nel yes
iblis mun won téré ba kenn du ñu ñass
kenn du ñu ñass
ñu gindi buñu xam xam bañu mandi bepp téré ya ko firri barham tay sa waji bañu réré ya ñu gindi buñu xam xam bañu mandi bepp téré ya ko firri barham tay sa waji bañu réré ya ñu gindi buñu xam xam bañu mandi bepp téré ya ko firri barham tay sa waji bañu réré ya ñu gindi buñu xam xam bañu mandi bepp téré ya ko firri barham tay sa waji
Say that, yeah, say that, you are buying a Buddha. Say that, yeah, say that, you are buying a Buddha. Say that, yeah, say that, you are buying a Buddha. Say that, yeah, say that, you are buying a Buddha. Allah buys, Allah buys, Allah buys, Allah, Allah buys, Allah buys, Allah, Allah buys. Allah bye, yes. 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 Allah bye,